Amargaise, benvenuta na kumboya utubileyo. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise uzalwane ngomoya ucebileyo, makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami sigupha umkhosi wokunqoba kwesiphambano esingcwele sikaKristo. Sifunda encwadini yevangeli njengoba ilotshwe kuJohanisi umpostoli isahluko sesithathu. Ivesi yeshumi nantathu kuze kube ishumi nesikhombisa. Kulungathi uJesu wathi kuNikodimu, akukho muntu owenyuka waya ezulwini kuphela lowo owehla ezulwini, indodana yomuntu. Njengoba uMose aphakamisa inyoka ehlane, kanjalo nendodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa. Ikhona ilowo nayilowo okholwayo kuyo abe nokuphila kwaphakade. UNkulunkulu akayithumelanga, uNkulunkulu wawuthanda kangaka umhlaba waze wadela indodana yakhe yodwa ukuze kube yilowo nayilowo okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila kwaphakade. Ngokuba uNkulunkulu akayithumelanga indodana yakhe emhlabeni ukuba ijezise umhlaba, kodwa wayithumela ukuba umhlaba usindiswe ngayo. Namhlanje isandwa zami, uma sigupha lo mkhosi wesiphambano esingcwele sikaKristo, ngibuka incwadi kaJohanisi, ngibuka uNikodimu seya kuJesu, eya kuyena sekuhwalele sekumnyama, efisa into engamsiza, into engamelapha. UJesu utshela uNikodimus ukuba akukho muntu owenyukela waya ezulwini kuphela ilona owehla ezulwini. Lokhu uJesu azasixoxela kona azokwambula yilokhu akufunde kubaba, yilokhu akuzwe kubaba, yilokhu akubonile kubaba. UJesu uzakusikhombisa imfihlakalo uNkulunkulu abe nayo ngesidalwa esingumuntu. UJesu uzakusikhombisa imfihlakalo uNkulunkulu afune ukuyiphetha nokuyifeza ngesidalwa esingumuntu. Uthi njengoba uMose aphakamisa inyoka ehlane, kanjalo nendodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa. Le ndaba uma eyibeka uJesu kuNikodimus umkhumbuza isigameko la abantwana baka-Israel khona bebhuqwabhuqwa zinyoka, befa ubuthaphuthaphu ngapha nangapha ngengxela ababenze ngayo nokungahloniphi kwabo uNkulunkulu. UNkulunkulu uthe mebabona bonke bebhuqabhuqeka, uMose inceki yeNkosi esikhalile uNkulunkulu, uNkulunkulu ebesethi kuMose, yakha induku yethusi ebesuyiphakamisa ilowo nayilowo othi angayibuka maqedane uzakusinda. Le ndaba uJesu ilinganisa naye, umebuka iy'mpilo zethu ibhuqwabhuqwa ilimala, umebuka iy'mpilo zethu idunguza, umebuka iy'mpilo zethu konakala, ebesethi njengoba uMose ayiphakamisa induku inyoka yethusi, kanjalo ke nendodana yomuntu ibimelwe ukuphakamiswa. Athi uJohanisi, uma sengiphakanyisiwe, athi bheka ngiyobadonsela bonke kumina. Ngithanda le nkonzo uNkulunkulu ayambulayo ukuthi ngenhlupheko zakho
mhlawumbe khona omunye umuntu osizakalayo ngenhlupheko zakho, khona omunye umuntu owelaphekayo ozothi uma usibanibani esakwazi ukuhleka, esehlukumezeke kangaka, esakwazi ukuba nenhliziyo enhle, elimale kangaka, athi impela nami ngiyafuna ukumkhonza lo nkulunkulu wakhe. Uma usibanibani esakwazi ukuba nenhliziyo enhle, kepha izitha ivuka endleleni bemlimaza ngapha nangapha, kodwa akashintshanga lokhu ayeyikona, ngiyafisa nami ukufunda kuyena ngisike iphethini. Inkonzo yenhlupheko kwesinye isikhathi kuba inkonzo yokuphilisa nokuhlambulula nokwelapha nokuqinisa iningi labantu. Ukuthi osizini lwami wena Jesu umile nami, ekxakekeni kwami wena Jesu ungilalelile, ekukhaleni kwami wena Jesu ungesulile inyembezi. Nangenhlupheko zethu siqoqa ubufakazi, nangenhlupheko zethu simemezela amandla ezulu. Jesu, njengoba uMosi ayiphakamisa inyoka yethusi, kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakamiswa. Uswelekile ukuba adlule kule nkonzo yonqamulezo, uswelekile ukuba adlule ekuhluphekeni, uswelekile ukuba adlule ekufeni. Atho bhala incwadi yesambulo, bangobani laba abagqoke ezimhlophe? Athi abavela ezweni lasemhlabeni ekuhlupheke nokukhulu, kodwa bagezile ingubo zabo egazini lewundlu. Kwakuswelekile ukuba uJesu adabule iSamariya ukuze owesifazane asizakale, bekuswelekile ukuba uJesu ahlushwe afe abethelwe onqamulezweni ukuze mina nawe sithole ukusizakala. Kune ezinye izinto abantu abazenza kuwena abayitshela bona ukuthi bayakuhlukumeza, kanti abazi ukuthi bayakuweza. Bayitshela ukuthi bayaqeda ngawe, kanti abazi ukuthi uThixo seyakuphakamisa. UJesu uma indodana yomuntu seyiphakanyisiwe, athi lowo naye lowo okholwayo kuyo athi uyakuba nokuphila kwaphakade. Thandwa zami, sikhuleka sikhonza uJesu odlule ekuhluphekeni kwasemhlabeni. Asikhulumi noNkulunkulu ongakwazi ukuhlupheka kwabantu, ongalazi usizi lwabo, ongakwazi ukukhala kwabo. Athe encwadini kaEksodusi isahlo sesithathu athi, bheka ngikuzwile ukukhala kwabantu bami, athi ney'nyembezi zabo athi seyifinyelele kumina. Namhlanje uNkulunkulu esikhuluma naye uNkulunkulu owuthandile umhlaba. Athi uJohanisi, ngokuba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wadela indodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze kube yilowo nalowo okholwayo kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila kwaphakade. Inkonzo ekumele singayikhohlwa ukuthi uJesu uthandile umhlaba, ngoba uBaba uNkulunkulu uthande kuqala umhlaba. Ukuthi uJesu ukuthandile nawe, wangithanda nami, waze wadela ukufa ukuze ngikwazi ukuphila. Kunezinto mina ebengeke ngikwazi ukuyidela, ebengeke ngikwazi ukuzenza, ngizenzela abanye abantu, kodwa uJesu ungithande nginjalo. Wangithanda ngonile, wangithanda ngimjivazile, wangithanda ngimphoxile, ukuzizwe likwazi ukuphila. uncamela ukuba yena angabi nakho ukuphila ukuze mina nawe sifunyaniswe sisebungcweleni bakhe. Sifunyelwe ukuba siphile ngoba uJesu usinikeza ukuphila kwakhe. Athi ngokuba indodana yomuntu uNkulunkulu akayithumelanga emhlabeni ukuba ijezise umhlaba, kodwa wayithumela ukuba umhlaba usindiswe ngayo. Besimswela uNkulunkulu ukuba asindise umhlaba wakithi, asindise imindeni yethu, asindise abantwana bethu, asindise abazali bethu, asindise isintu sonke. Ndlovukazi Yesu laibe nathi, sibusise sivikele, sikhanyisele isinxusela amandla negrasi elivela kuNkulunkulu Somandla ngegama likaYise neNdodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe Nkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke, ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke ngizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ungangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekele ezizuzeka ngemikhuleko nangemisebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla, ulonde nabo bonke ngifanele ukuba kukhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngenkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ephilayo ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo neNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Mawuduswe Jesu Kristo, wena owafela izono zethu emthini wesiphambano. Siphambano esingcwele sikaKristo iba ukukhanya kwami kweqiniso. Siphambano esingcwele sikaKristo iba nami. Siphambano esingcwele sikaKristo iba ithemba lami. Siphambano esingcwele sikaKristo iba ngokucweba komphefumulo wami. Siphambano esingcwele sikaKristo chilizela kude nami imcibisholo yonke yezitha zami. Siphambano esingcwele sikaKristo kudlulela kude nami konke okubi. Ngawe siphambane singcwele sikaKristo ngongena endleleni yokulunga. Siphambane singcwele sikaKristo ngilonde ezinsweleni zami zonke zomphefumulo nezomzimba. Jesu wami waseNazaretho onqanyuleziweyo, ngihawukele ukuze isitha sami singithambelele ngisho esibonakalayo nesingabonakaliyo kuze kube phakade, ukuze ngidumise inani lakho, ngidumise ubuntu bakho Jesu, ngidumise ukuhlupheka kwakho Jesu, ukufa kwakho kulihlazo, ukuvuka kwakho okona wawuqonde ngakho ukusingenisa ezulwini. Kanjalo ke ngokuzalwa kwakho ngobusuku bukaKhisimusi, kanjalo ngokusokwa kwakho, kanjalo ngokuza kwamakhosi amathathu ethwele izipho ngosuku lweshumi nantathu, kanjalo ngokunqanyulezwa kwakho Jesu ngolwesihlanu olumnyama esiphambanweni, ngokubekwa kwakho elibeni nguNikodima, ngokuvuka kwakho kwabafileyo ngosuku lwesithathu, ngokwenyukela kwakho ezulwini, kanjalo ngentshisekelo ngiyethemba ukuthi uJesu uyiNkosi, uJesu Kristo uya kungivikela ey'theni zami ey'bonakalayo nezingabonakaliyo manje nanini. Baba wasezulwini, ngibeka umoya wami ezandleni zakho. Jesu Maria Josefa ngihawukeleni, Jesu Maria Ana ngihawukeleni, Jesu Maria Joachim ngihawukeleni. Ngiphelezeleni ngiye ekuthokozeni kwaphakade, asikhuleke. Nkosi Jesu Kristo, ngokufa kwakho kulihlazo okubuhlungu owabuzwa ngenxa yami esiphambanweni, kakhulu lapho umphefumulo wakho oyingcwele kakhulu usuhlukana nomzimba wakho oyingcwele, uze uhawukele mina soni lapho umphefumulo wami usumuka kulo mhlaba. Jesu, ngiphe isibindi sokuba ngithwale isiphambano sami, ngifundise ungakhonondeli ukuhlupheka osizini, ngithokozele ungtula kwami ngikwenze isilungo. Ubu Nkulunkulu bukayise buze bungembese, ubuze bami umndodana buze bungibusise, igrasiya namandla nomoya ocwebileyo buze bungilulamise, ubuthatha obungcwele kakhulu bungamukele buyise umphefumulo wami ekuphileni kwaphakade. Makanhlahlamelise uNkulunkulu Somandla, yena onguyise beNdodana nomoya ocwebileyo. Amen. Oh,
Oh,